Exclusive from Afrofy.com.
It's your boy Venomous. Call me the Zed Prince. Zero five ina uka kuseni. Edimani ndi nepa nyumba. Tuka penja miubini no unga. Lanjiro jina eve atuma. School fuels, water bills na malaiti. Bangongole na wabali taiti. Sala alita blowa kuchilaiti. Bana vache tekela daji. 66 ungo tea chibonanza. You need to fix yourself like a plumber. Be real, stop wishing for your shooting star. Ngati ndio waulesi mvela. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limti. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Sikani tabe ya kujaka nzima. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limti. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Sikani tabe ya kujaka nzima. Umuna si maso na mpamvu. All of my fights seen, monga ni chingangu. A real man acts wise, all of broku. Native on my temper and I'm a shoku. Bielo, no mani mwitumba. I'm a heavy swag, but iva misunga. Dawa kwa tena plan pali future. Cause your life is too sweet, kwati sugar. I spit it out, I guess you pay the death there. Wise up, me soz you be dropping. I on my parting, busy na my shopping. Wushi yali plan, all of chabe showing. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limti. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Sikani tabe ya kujaka nzima. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limba. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Sikani tabe ya kujaka nzima. Suna punzile, sikufuna kwako. Bama pepa, wavutika nayo. Kusanka chito awe woi sikuwa bino. Sebenza, visa nkala bino ndaba. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limba ndaba. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mukazi eve ama chinja zina chie. Muka nkala bino ati manje ni shonongo. Bati benzo tamba ita time muma buto. Ati veno ni mufupi he can never reach his cost. Munga ni maleke ni wop na katapo. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limba. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Sikani tabe ya kujaka nzima. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Mwamuna samalila vika limba. Kupata gai woi mwanji ni kulimba. Sikani tabe ya kujaka nzima.
Afrofy.com.
It's your boy Venomous.